Essula ya 12. Ayagala okubuulirirwa, ayagala okumanya, naye oyo akyawa okunenyezebwa alinganga ensolo. Omuntu omulungi anaaweebwanga Mukama ekisa, naye omuntu ow'enkwembi alimusalira omusango okumusinga. Omuntu tanywezebwenga lwa bubi, naye emizzi gy'abatuukirivu tegijjululwenga ennaku zonna. Omukazi eyeegendereza ngula eribba, naye aswaza kivundu mu magumba ge. Ebirowoozo eby'abatuukirivu bya nsonga, naye ababi bye bateesa bulimba. Ebigambo eby'ababi bya kutega musaayi, naye akamwa k'abagolokofu kalibawonya. Ababi bameggebwa ne babula, naye ennyumba ey'abatuukirivu eriyimirira. Omuntu alisiimibwa ng'amagezi ge bwe gali, naye oyo alina omutima omukyamu alinyoomebwa. Oyo atayitibwa kaabuntu era alina omuddu, asinga oyo eyessaamu ekitiibwa era abulwa ebyokulya. Omuntu omutuukirivu alowooza obulamu bw'ensolo ye, naye okusaasira kw'ababi kukambwe. Alima ensi y'aliba n'emmere nnyingi, naye agoberera ebitaliiko kye bigasa abuliddwa okutegeera. Omubi yeegomba ekitimba ky'abasajja ab'ekyejo, naye ekikolo eky'abatuukirivu kibala ebibala. Mu kusobya kw'emimwa mulimu ekyambika eri omuntu ow'ekyejo, naye omutuukirivu aliva mu kulaba ennaku. Omuntu alikkuta ebirungi olw'ebibala eby'akamwa ke, n'ebikolwa eby'emikono gy'omuntu alibisasulibwa. Ekkubo ery'omusirusiru ddungi mu maaso ge ye, naye ow'amagezi awulira okuweererwa ebigambo. Okweraliikirira kw'omusirusiru kumanyibwa mangu ago, naye omuntu omutegeevu akisa ensonyi. Ayatula eby'amazima ayolesa obutuukirivu, naye omujulirwa ow'obulimba ayolesa obukuusa. Wabaawo ayogera ng'ayanguyiriza ng'okufumita okw'ekitala, naye olulimi lw'ab'amagezi kwe kulama. Omumwa ogw'amazima gunaanywezebwa ng'emirembe gyonna, naye olulimi olulimba lwa kaseera buseera. Okudyeka kuli mu mitima gy'abo abateesa obubi, naye abateesa emirembe baba n'essanyu. Omutuukirivu talibaako kabi k'aliraba, naye ab'ekyejo balikkuta obubi. Emimwa egirimba gya muzizo eri Mukama, naye abo abakola eby'amazima baasanyukira. Omuntu omutegeevu akisa okumanya, naye omutima gw'abasirusiru gulaalika obusirusiru. Omukono gw'abanyiikivu gulifuga, naye omugayaavu bali mukozi omulimu ogw'obuddu. Ennaku bwe ziba mu mutima gw'omuntu zigukutamya, naye ekigambo ekirungi kigusanyusa. Omutuukirivu aba musaale eri munne, naye ekkubo ery'ababiri bawabya. Omuntu omugayaavu tayokya ekyo ky'akutte ng'ayigga, naye ebintu eby'omuwendo omungi eby'abantu biba bya munyiikivu. Mu kkubo ery'obutuukirivu mwe muli obulamu, ne mu luwenda lwabo temuli kufa.